nti okomawo nalinda linda paka kumacha tewasibula ng'ogenda wagenda n'omutima gwange wadde namba esimu okugireka komawo oluusi nebuuza oba wagenderera okkaleka mikwano gyange kinsikirira olwakatambala oluusi ntambula nako mpakeyo kyensiba ebinyiza byonna sikayo katambala katambala kemunyiriza Katambala kempunyiriza Anjagala okulaba Kawanika kukisenge Amaaso bwe gatunula ennyo Nafuba okulaba akawoowo tekaggwamu Bangalise iweze Kyali mugumu Nkyali n'essuubi oboolyawo Olidda n'okatwala Oluusi nebuuza oba wagenderera okkaleka Mikwano gyange kinsekerera olwakatambala Oluusi ntambula nako mpakeyo kyensiba Ebinyiza byonna sikayo katambala Katambala kwempunyiriza Anjagala okulaba Katambala kikaze kikize kifana jichu Katambala kempunyiriza Anjagala okulaba Kizeji fana nyi